yankeesupplier.com.
Okay, about it to you. Anikiwa Friday hapa na ukea MC. Anisalimi sana mdogo doka. Anakubali sana watoto wa Mbagala, watoto wa Kigogo. Anisalimi sana mdogo mwake, watoto wa Panya wa Beche. Anisalimi sana mdogo wa sana msela, we dogo shafe bantu. Anakubali sana WS. About it to you. When I'm a mask with so many pagina, Mr. Gofede. When I'm coming in pagina, Mr. Gofede. When I'm a mask with so many pagina, Mr. Gofede. When I'm coming in 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 pagina, when I come, just about this, I come, I sell it. When I come, I sell it. Body, I sell it. When I go back to this, you wanna come, I scan it. Guess I'll see you, guess you wanna show you, and I'll see myself. We am yam. Come up, Gina Mupanga, and I keep on it. That is an abigan, and I come in, I keep trying to fly this. No time, just in the embassy, you mem to Pokagan, and get an egumenuka, kuna, jama. You kuna was there, and wanna go for a shot. Then I will see you, no, who put him a scan. Na wako kote maska, ikwa sa kuna atale. Imama kuna atale, mwane wako kuna atale. Imama kuna atale, mchese kote kuna atale. Imama kuna atale, mdogo doka kuna atale. Imama kuna atale, mdogo mwange kuna atale. Imama kuna atale, mama kuna atale, mwana kuna izikale. Friday, kipiga watoto na kambali. Beli kari, bamba kari, mwana kusina bago. Nikipata na kula, nikikosa na tula. Ataka mazingai, ila mimoto atale. Na abo ya kipima wa unapeja makale. Ikwa sa shokale, yokale, mwana kutena atale. Inaki shika panga wea na peja makale. Kisela sokes, ito peja na pesegi ya mpale boyo kale. Mika usho mekali chapa, ituende. Ika panda jupani wana kale chama pen. Ika panda jupani wana kaimba shuwada. Ika panda jupani wana kale chama pen. Ika panda jupani wana kaimba mchisi boti wana kale chama pen. Wana kuma pen, ibali ya mapen. Wana go mchisi boti kale chama pen. Wana kuma pen, ibali ya mapen. Wana go mchisi boti kapanda jupani wana kaimba shuwada. Ika panda jupani
Yankeesupplier.com.